Tasaloni kanko en didabol, surawol tatabol. Bandirabe amin, kwa sekiti woni ngada nemin doare, gam habaru jomira wa sankito jawdung, dum maunine nonno mauninirondung. Kadin ngada nemin doare, gam jomira wa hisnamin daga yimpe kalube, gam na komo yuholi Yesu. Amma jomira wa ogadowo ku owii, osembi dinay on, orenay on daga onton kaludo, imin koli jomira wa. Min tabbitini on gaday ko min bi'i on gadon on gaday bo ka wadu kidum jomirawo wada beidon anduki yidde Allah o wada on munyon der torraji di jaroton nonno Yesu munyire der torraji kalludi di oyari bandirabe e min bi'a on der inde jomirawo meden Yesu almasihu dole ngoddi to don ko moy dakkido tokkudo Yesu mo tokkata ko min ekkitini on Gam onon iko e modon on andi e hani ngadon ka ekkitaki iri jonde amin. Namin dakkibe sherel ko min jododi e modon. Nonma fumo min nyamani nyamdu min jobimo. Min kuwi na sedda jemma e nyelawma ganto min jowana goddo modon teddoral. Min gadu non nagam min bawata dabbutuki ballal modon. Amma gam min gada goddum ko ekkitotodon. Gam ko sherel ko min gonduno e modon. Rako min bi on gadon to neddo wanyi huwa to on ko kumo nyamdu gam min nani habaru wobbe modon be dakkibe be kuwata ibe natta hala kaya laibe imen biya iri yimbe be e imen baggina be der inde jomirawo meden Yesu almasihu be ngada jonde bonde be kuwa be kebana ko e mabbe ko be nyamata onon bo bandirabe amin to on shomu waduki ko hani To goddo wanyi tokkuki ko min bi'i der derewol ngool pama nemo boddum to on kawtu hore e makko gam onana shemtudun o mo'ina gikku makko fu inon to on ko shumo boganyo modon amma mbaggi nemo no mbaggi nirton tokkudo Yesu jomirawo jomu jam e hore mudum hokka on jam konde der kodume jomirawo wonda e modon on fu min bulus windi ko non ngool e jungo am Imi winda du under fudereji din bindumi. Gandung holla min windidi. Non bindi raimi. Jomirawo meden Yesu almasihu. Barki dina on fu.